biri n'omutima gwange byona byakyuka
dikteta bagambe
omubiri n'omutima gwange byona byakyuka
kweceno ni bagambe
omubiri n'omutima gwange byona byakyuka katubagambe omubiri n'omutima gwange byona byakyuka
nali simanyi birungi naye bambi wandage birungi gasirina mikwano wandage mikwano kankuyimbira kayimba ngera simanyi nti nifuna omuntu alitula mutima gwange bwenamala okunifuna wandage omukwano kankuyimbira kayimba
okuva lwe wajje wange omubiri n'omutima gwange byona byakyuka
lwateko
omubiri n'omutima gwange byona byakyuka
tondeka kulonda namukwano
omubiri n'omutima gwange byona byakyuka
bizibu byobibuulire nze
omubiri n'omutima gwange byona byakyuka
kabite wange
omubiri n'omutima gwange byona byakyuka
ekimpa obuzibu okusinga kwe kulaba kukwana ngate bamanyi omusajja kwagala atakuleka kutoba na mukwano kankugambo bamanye abo bolaba babi kyebaliko okutabula makaago
okuva lwe wajje wange omubiri n'omutima gwange byona byakyuka
leka nkukwateko
omubiri n'omutima gwange byona byakyuka
tondeka kulonda namukwano
omubiri n'omutima gwange byona byakyuka
bizibu byobibuulire nze
omubiri n'omutima gwange byona byakyuka
kabite wange
omubiri n'omutima gwange byona byakyuka
Every day I think about you, baby.
I can't imagine you in my room.
I'm crazy about you, beautiful Mokwano.
And my heart just grows fonder.
Every day I think about you, baby.
I can't imagine you in my room.
I'm crazy about you, beautiful Mokwano.
And my heart just grows fonder. Wagala. Ah, wagala.
Okuva lwe wajje wange
omubiri n'omutima gwange byona byakyuka
leka nkukwateko
omubiri n'omutima gwange byona byakyuka
tondeka kulonda namukwano
omubiri n'omutima gwange byona byakyuka
bizibu byobibuulire nze
omubiri n'omutima gwange byona byakyuka
kabite wange
okuva lwe wajje wange omubiri n'omutima gwange byona byakyuka
leka nkukwateko
omubiri n'omutima gwange byona byakyuka
tondeka kulonda namukwano
omubiri n'omutima gwange byona byakyuka
bizibu byobibuulire nze
omubiri n'omutima gwange byona byakyuka
kabite wange
Remember where you got it from. www.djericom.com